this on the beat.
Biundu byali byawona obizemu notagula enkove zali zikaze otaddeko munyo zikutiza maziga nenkukabira oyita bbali onewala omazeko nebyennina obulako okunsula ddalu kale kasenguke ngende bugumi bungi bulinzi tanze sisobola kubeera wano ngonewala fazali neta mazima sola kwenenya bulikadde ndoza kimukwe olinge yandoga bwe nkuyita yangu wabera hambo mukwano bera fasti tofuka lava sasinifa njo yagwe mendisi
hwayi ondajanya lwaki sinze mugenyo tonjagala lwaki
Chimukwe.